cheki beat na vipiga nitakapo hadi off beat flows kama jiga kama Jacob JCB. Domana wa masela wakiulizo waga hawaji compay with me. Wanadai P hata flani ya kufiki, tutamomba chibu ya kusign WCB. Ujuzi mwingi hadi basi ambishi, na pochi limeloa michuzi kama shati la mpishi. Wana ni farm through the flows I got, siko kwa topsi zao but the topest knows I'm hot. Lala pema complex, Simon Sai, when the time comes below bish I'm gon' die. Tuta meet bro, hebu ngoja kwanza nizi speed flows enye high price, nije kukamata big dough. Marapa wengi wanazuga kumtaja Mungu ila kiona umepata dili ya mavumba wanabana. Squeezy na cheza kote wanachana pia na imba and I'm good. Sioni anayejifanya kunipinga, si tunapiga kazi and we don't play. Na ukitaka beef nami man, it's okay.
Wapinagi, wapinari, kichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, asichanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi nama kia na tunawachukia. Kwani nani anapinga, bishule nilea na bindire na pipia.
Yeah, kaunijui vyema nilete wazim kwenye noti. Ndo utajua kwanini wanagawa ndim kwenye boti. Natoa hukumu kama vile Hakim kwenye koti. Wejifanye kichwa gumu lete steam za mimoshi. Na ustangaze vita na mimi dogo, mana ntakuzima kama umekumbwa na jini shongo. Hasa kama huna afya mwilini madini zogo, na kisura kama wasi wa jeshi nchini Kongo. Napiga saluti kwa masela maboya boya hawa peperushi hii bendera. Cheki na vyochana sana di mamluki na wakera. Na tibua arusi kama vile nyuki kwenye shela. Ila jamani hita snia na walaji, wakikupatia wanakutumia kama mradi. Pesa zako zoto na jimiminia kama maji, na ukisha fulia wanakukimbia hauna kazi. Squeezy ni na mtoto nimekua, sikia hata na vyochana yani voko za kishua. Na si baba iki man kila mnoko ananejua. Niko hambo ila ukiletea kwa nakumbua.
Wapinari, kichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, asichanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi nama kia na tunawachukia. Kwani nani anapinga, bishule nilea na bindire na pipia. Wapinyagi, wapinari, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, nasichanji, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga, sisi nama kia na tunawachukia. Kwani nani anapinga, bishule nilea na bindire na pipia.